sinajya mu rukundo naho nago nakira ba bro ijoro rimwe none byabaye so bigomba bisigara ho ndashaka kuguma ora shora da tu motivaba phone irasona ni Dallas wapping go hit ukupi nigga yeah going up umufunguri kuza you know what's up mbere na mbere reka nkukome facts izi nigga nago zizi hustle gang babajya inyuma niho bakura cash nuri gang nigga uri bitch man wow sinzi mpamvu unyita ngo bro ni uvugisha op uri op bitch nigga ubwo wabaye mu op niba ushaka gukora this nigga ubanza umenye ko nakora miss uyu munsi ubintwari ejo uzaba bitch niba ugira imbeba ushaka kuba rich niba tutari kumwe live nubikora ushyireho ski twese turi mu kazi you see twese turi gukorera peace twese turashaka kuba rich like shit yeah you dig
hano ndibuka turimo twinjira lines ushemo gutigita sweet ubuzima gutibika bish si cash sinawura nereta duje tari jinda gukebera masapiyora bagira akajuga mpavidapi na hazita nshinura nuko zitamira zizi kubiruka buri cyose my boy kigira inzira nubwo inzira yabishasha amahwa yo bibaye neza turakinirana cyambere uzirinde kwikubira abakobwa ni beza ni nkamagana gusa narukunda mu nda ya brownie wa hati biceri pusi y'ubusa homa tarisha tubyibuza bish genda cyihuza process zanyi n'indi byihusa abaje nevuba aracyabwo twamuma mujya majyoga ntiyankuza uje tubonye turabusagura GMF soma kwaguka cash nyinshi tukazuzuza muri bars nyinshi tukizunguza
I'm back machine niba tutari kumwe live nubikora ushyireho ski twese turi mu kazi you see twese turi gukorera peace twese turashaka kuba rich like shit yeah you dig I'm back my shit niba tutari kumwe live nubikora ushyireho ski twese turi mu kazi you see twese turi gukorera peace twese turashaka kuba rich like shit yeah you